RJ, the DJ, all day, baby.
Brother Nasir.
Hey, your Tron.
Nipende kama Hurem na Sulemani. Usiende kwa mwengine ukatamani. Sinitende ukajani dhulumu hani. Tamutende unilishe ayuni.
Uniliwaze moyo wangu uwe baridi. Nidekeze wala nyuma usirudi. Huba langu sinifanye kusudi. Uwe wangu waumie mahasidi. Huba liwe mfano kote ulimwenguni. Na wadhahabu wino wandike vitabuni. Ruhi nipende mno mwengine kwangu wa nini. Nasema baby kwengine mimi nkafuate nini.
Nishafika hangi achapu papapara. Unidekeze tucheze cheze. Umenitika wangu haini hayungi. Mapenzi yako jamani wanipumba za akili. Mwingine simtamani. Tupendane kwa akini. Niwe wako wangu mimi. Tusha kula na amini. Minawe paka peponi. Mwingine sina. Mwingine sina. Sina mwingine.
Hey, your trunk.
Ladies and gentlemen, they call me RJ, the DJ, and thank you so much for listening. Awote.